Talata laso e jene lewru juin hitane dubu jina didi e laso e go yanda jo e mitaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Ali Nyali Abdul Mumin yottinta e mon. Sembe habaruji mede handen halan do hawrina jewtinaade e dungu gu andan no woni yehi roita do andan ni der leedi mede fa handen du he darude no wade ko deni boner di ele gadi no dum hebane mo sola. En kalan du ni fa handen do hawrina jewtinaade der tawabe filla deme do andan ni der huber nyame de andan ni ko watta engrais o andan ni hebo der leedi mede der wakkati deme meden de. Yewtere pindinol mede studio kalangu handen wadan do rewbe bottobe jaren to andan ni dane ma ko ber nyamede andan ni jaccotto ga gude ko humta hajuji mu subaka o andan ni do andan der hubere nyamede andan ni dum wadi hawrina jewtinaade fillano tobo hikka go andan ni wadi roita der leedi mede jewtinaade du fa handen no wale ko sigilaaji sinde himbe sador maaji di nyaamul diel won no wadana be hebane mo sala dum du ni fa handen gande en daari ni no wado ni hitaani hikka de andan ni diyan toba sanne fa no kuje go don diyan nyaama dum hanno Muhammad Hussein Ibrahim ardi do sarusi kawji do filla tobo e diele haliri dum nani ko wi ko Musa Hassan wadi firta den gal fulfulde
lani 2000 dungu rawani ko dubi dujinaaji didi e no gay dum tobo wala fu hano wadi sanne amma ko nimbe kani famande ufagol mayo gon sabin binidun fandi am nyamini anako ndarta ndungu hitande hikka dubu jinaji didi e nogay e godum minki sekendarde ko no fevan sanne hautade e tobo dungo denne ko nimbe kani andande woni feejo ndiam no habiri nyamoyde dun en illu jondo gomnanti hoji labi e moddintinde paddor ndiandi no hani min tokkito tindinde bibbe robe gam wakkati jigom de be jidi yarude kali jeje mabbe digeji ndiyan din be ittata emu don do watta ko di pusa noni kadenda bibbe wuro be ummodo laabi ndiyan din minenu bin tokkiti to hakilade laabi ndiyan din e faminde bibbe wuro no fi on wonno yaro
la population informée
ga hebude engrais ko golla dungu hikka gu enden du ni waddi ko pelle nabien orde remobe leydi niger enden ni kawdu to enden ni subako enden centre culturel umoru ganda do enden der huber nyame de enden company leydi togogo ni waddi der hawrine de enden ni adi waddude engrais ni ko watta tonuji kema joy der leydi meden ko boota do enden nani du fa handen ko jibo banya ardi do orgal pelle remobe leydi niger wi ko moktar hamadu waddi
goddo o wari o yoyi lome o wari o hanko mo wodi ton ujunaji capanɗe joyi birgiri to ko haalani ministre dem ministre wi ko giɗum he moɗon woni jehon daranoy yam ko o hiiɗi yalan ɗon ɗum yala gonga fu iɗum ɗon na ɗum wala nden noon o ummini himɓe nayo baguirino ɗon kam woni banque on nden hawritere darande birguiri ɗi no woɗi na wooɗa he sottoɓe komin jeeyi loome ko hollimin birguiri ɗin en sai o holloymin motaji kodata ɗum wodana motaji kesi lasoji tati e sappo no wodi banque goɗɗo jeeteɗo BIDC BIDC do no wodi anniya kamɗo se Allah jaɓi no waddanan o ballaka de Niger jaɓi seni ni ɗum foti e makko fo kamɗo no waddanan o ballaka ko watta o heɓa bawɗe ko ga aɗaɗi birguiri no caadi sanne yiɓe bawa balli himɓe ko watta ñiɓa cuuɗi to birguiri ɗin wattete ndenne min jewtan dow majjo hande min kollana himɓe laabi ɗi e himɓe tokkata ko waɗa keɓa ballakaji
alal bittiɗo enden ni luumo liƴƴi huɓere to enden ni ingingimi région difa to enden ni fuɗɗu ñamude miccintinen himɓe du ni ko hitane muɓɓere ni ko luumogo enden maɓɓago wala igo ñama ɗum du ni dalila rafika jona hakkilo fukkigo ko himɓe boko haram gaddi gattider cakantaraden en kettino ko lawan umaru dekotoɗo e ardiɗo fedde cottoɓe liƴƴi luumogo enden ni wi'i ko haaru amadou waddi firta e ɗengal fulfulde
munawa allah godiya munawa shogabanni gudiya
min jetti allah min jetti ardiɓe hausu amin latiɓe min gaɗi lebbi sappo e go e balɗe e domde maɓɓitanede luumo gonkoɓe geɓi yettore allah min accaydu sukaɓe amin natoyde ley heppere min mbiyana min doman fa ñande gomnanti hokki lawol ñaloma gotone wari wi gaare maɓɓiten luumo goɗo e waɗan demin talki ko tokkata lawol fay goto amin du woni wiyaka goɗɗum nde allah jaɓi du wona min accitan non min jiɗa wartude katin dow ko waddannomin saɗorma fa luumo ngo maɓɓa laabi laamu ɗin min ɗowtantoɗi fa wooɗa ga hande neɗɗo no wawi ummade luumo ngon yaha luumo ngon ñama woɗi wuro non ngo mo woway warde luumo ngon a yiyan ɗum warale makko
umaki feroɓe ci e fanco e ko ɓaɗi ɗum ni hannden no e hoore muɗum fa hannde hanno Soumana Hamidou perfetera o enden ni haaliru ɗum subaka o enden wakkati studio kala ngu noddunomo e téléphone ƴami o wi'i duni fa hannden ko ardiɓe hawju département tera o enden ni no tittinkini ko watta feroɓe enden keɓane balla ɓe keɓane du fa hannden toɓe jooɗo nani ko o wi'i ko Adama Dawacci waddi firta ɗengal fulfulde
nangude ñalade hande nde fa yetto yamde jeena e mintaji capanɗe tati min limanam joom en galleji keme nayo e sappo e nayo illu garon torno mabbe gomnanti nyamri ko resi wallitidde nimbe do ko yawi itti tonuji gauri joyi maro joyi hokkude feroybe ko wari ben ko fi on woni no be doro yeso no ibe don sigilade e wallitidde be nimbe feroybe no wodi fahande pelle mballobe tawade der nokku on gonde no cigilo kam do kay wallitidde no wodi loctoror famarde de departement wallitinde arkillaji hamre e chapande joyi ONG Kadef wallitiribe sakuji maro keme didi e bidoji neban ko litereji joyjoy dum bibbe hamre de ginanda loctoroje bawde e ginede ngada ka don amma no wodi save children ho jambe teddengi harto cellal sukabe famarbe be
kenga der habaruji meden ni en gadino filla gulugodon ni ko wadiri ko bitigaji ton andani e cede fa hande der tesam hubere gure region zender to andan adjudant chef Abubakar Attahiru mawdo sarusi sapeur pompier gure wonden ni famtini ko waddi gulugu andan e dimma ko bonan himbe der gulugu andan nani ko wi ko Abdu Inga waddi firta den gal fulfulde
abinde haddasa gugu
ko waddi gulugu ni woni boggi kuran ko lati himbe no chukka en da seleriji mu en fa wada sarz waddi ko watta bitigaji noga e jeddi ko wuli tendeji jeddi buli der mudum ced labde ko watta milioji nay ujunaji hembre e chapande jeenay e jeenay kanyum woni ko wuli hawtade e nera du kondan ujuna chapande jeetati kano woni min nanay fu biido wuli der majjun nawneke nanugo jonno min e ko amin ke min burtini arde yitege yottaki e mudum to toluji di enna min pusato rim yoga e himbe latibe bitigaji mu en buli be ndan ko e mu en fu hakkile mabbe make sanne sabu tawama are mabbe ko be chonoto non don donde be deso talki mabbe ciede mabbe hunde mabbe fu talki badeji fu non don fu wuli min en poda kiloji himbe sanne do majjum seni e be ngatta kuran be ngatta boggi lobbi ka sendan du konda ni be kakkilo e wattutu kebe fu kuran
kamata kuma abari installation to ku ina ajawu ajawu
balle ko rani layani enda mu Allah yari de ndari duni fa handen der department sai na bi ander lube sai de enda ni bali ko da layani no hebo to enda ni sanne hanon cottobe bali enda ni kalir be wi duni sani himbe sedda sedda gonno gara no cioda bali di enda der lube mabbe en kettino ko be mabbe bi ko Sheibu Mahmudu waddi fitta de gal fulfulde
kinso lokaco irmila
wakati laye yottake mimi jina cogguno wadanna sanne amma idum feewi ginanda tama yaade yeso fuluma gonno ummake cogguno wodino de ko wadi dum gere no sodan resitade no miija ko se wado balde seeda dun chaadoto gam rawani le wakati goto ko laye wari lumo gon ummake sanne dun so itorake gadana e nimbe jotti laye moy non fudu hebi hakke mudu amma hikka okay nimbe no goni ni no jewondi arande fu rafine woni e nimbe gam duude kebal no wodi niddo no waji sodude nyamdu e dabbaji lebbi sappo e didi watta ko laye wara nde wona tiidal wala fu mo yidal layate amma nde neddo wala tilay sayto dari
bodo sidu bafo
almane okay
dabbaji din ka chaadaki hande dei tiidal no woni e nimbe dum do kay fu ko wadi dum no tefude ngureno gam de niddo no yidi sodude nyamdu no yidi layade tilay ko nyamdu dum watta
e bora gana wala
gomnati leydi Niger e gomnati leydi États-Unis subaka oni kawri de kidorol naral gollidide falne ko watani dum wawa durwidide wujja sonna arega dirade uranium e ko nanditita dum duni fa handen no lawol non ko watta leydi Niger ni wawa renude keri mun dum beddu fa handen sembe andal sogeji leydi di andan der durugo anda hanono mayga Abdul Wahhab kalfinado ardangal sarusi aneya o andan ni halir nani ko wi ko tanan fude Ahmed waddi firta de gal fulfulde
cette convention
dokol jungo do talkur gadangol gol no hokkami lawol ko renata keri meden gan sembintina golle de kabbini be gonno gada gan wadugo yewtinaki do kulle bonde ko wawta waddani himbe sadarma ko nanneti gol lawol no hokkan leddi Niger heba are gollitirdi desetedi do keri leydi gan yewtini fami do kulle bonde nanneteede ko wawta torri himbe no andirdon handin kulle de no wonno nanne ko hana del labi kanudi hande ko himbe tawa dekol jungo gadangol gol no hokkam min lawol min deena keri leddin e leyde G5 Sahel gan do lawol gol halaka juddina
obtenu
ɗo nder huɓere ñamede enden ni fedde himɓe gondere niɓe harkude artine filla dow mo ladde e jaha e leydi meɗen alal bittiɗo enden ni gaɗi sigila moƴƴino leɗɗe a waɗe to enden ni nder kogol julirde mawne huɓere ñamede enden golle ɗe duni fa hannden sigila noon gaɗa ɗo alal fuu ko watta nder lewru ɗum wurto yaha ɗum yaha ɗum moƴƴino ha ladde e jaha ɗe enden ni ko watta ladde e jaha e leydi meɗen nde noo no woɗiri en kettino ko docteur Seyni Bodo Bachirou jon andal noon fa hannden dow deme e ɓeɗi leydi wi'i ko Michel Djedji waddi firta ɗen ngal fulfulde
min jii komin gaɗi awugol leɗɗe ɗungol amma no woodi ko jacci nder mum hinnaade ɗe nden min lasibi darde hano minen yiɓɓe fii laddeji e jaaye min cinnga sigilagom nder lewru ñande alal warde fonditidde leɗɗe ɗen hinnaade ɗe ganɗe keɓa wurdirde no woɗiri sigila on do hande min cingi ɗum illujo min laasi bakke darde leɗɗe batuɗe ɗen fuu min gaɗan aawi tagol leɗɗe e wasande ɗe wadde tankaaje nokku to ndiyam darto ndenne gollal ngal ƴewtana ɓiɓɓe leydi fuu gomnanti no waɗa ko waawi fuu minen ɓiɓɓe leydi du iɗum dodaaɗe amin e hinnaade no woɗiri laddeji e jaaye ɗin ngam hunde noon ko tawa nder kulle ƴeewoje ngurnanim
a sawe alal bittiɗo enɗen ni huɓere to enɗen ni agades mairie muɗum waɗi sigila batu ñalowma ittanaɗo kollol ɓi leyda ko harkude artani filla joɓol itte muɗum ɗum duni fa hannden ɗum lawol hawrude jawdi noon gollirtoene nder commune o enɗen hanano Abdourahmane Tourawa maire agades o enɗen ni haaliri ɗum nani ko wi'i ko Tilla Amadou waddi firta ɗen ngal fulfulde
la commune urbaine d'Agadez nous
sommes les communes urbaines d'Agadez odo ni min ngoni min en kawra jawdi gam batte hokkude ballaga mudum e bingu leydaku gam bi leydi fu fama dum woni ko haani wadde kay e hore mum nyimbe fuddirtana sembeji di wodi fadde mudum domude togom haani du bi leydi fu fama kese no wodi hakkeji fu andadu konna no wodi dongal ko won do mudum gam hunde fu ko laamu laato laam pamarna mangu wena wadi fu hun non ko tirsi tawe hawjama kitama du kondan gam batte barke mu hebe gaden nan du far bibbe leede ko e mudun en kayen kaani ginanda arto wadda ballagaaji mudun sabu laamu kay dowtan non himbe wallitobe du kondan dowtan himbe non dum du kondan ka wonno ko hanta e bi leede fu famtine ke do majjum fa wodi
sakit de son devoir ki la taxe de voir
rewɓe hewɓe ni no ƴuwa takkol huɓere ñamede enden ni no jaha tefoyde e jareni dane maayo huɓere ñame go enden ɗum ndu ñande fuu ɓe jahata ɓe tefo jarendi enden gam sottoyde di heɓa ko jogiti humti hajuji Adama Karimu duuɓi laso ɗiɗi e joyi ɓiɓɓe muɗum no jeɗɗo no limtede rewɓe ɓe enden Adama o duni fa hannden ƴuwanani simiri département Walam région Tilbéri en kettino yewtere makko e Adama Dawati ko firta ɗen ngal fulfulde
ɗuuƴam satini ko tasiri ɓottanmi saɗarma yaani waddi ɗum gande ni hitaane woɗay watta min gara nder kuɓeeji gam min paabo sukaaɓe
amin
jarendi ɓottoton ndi endan toye won to gonɗo onon keɓa ndi toye du ko nan jarto onon connowa ndi noy cottirton ndi jarendi
wallahi ko ataka deyno yiri
katako min jaratani to connoɓe gortoɗe naato jon en tendeje to diyan darato tasaje ɗiɗi kam min dondoto minen conna ɗum capanɗe nayi wakkatiji gon capanɗe joyi nde kile kewɗe fuu capanɗe nayi ni min connatani illa maayo sai katako lasoji ɗiɗi wakkatiji go minen keɓa laabi tattati na laabi nayi nder ñalowma wakkati dabbune ni min garta nde ni dungu naati min koota wuro
noyi gatton ko keɓon jarendi anda senimayi ngo heewoyi
wallahi songo kan ndi kedi
to joni ko dungu gon wonno naata min jahata nder maayo gon gam min bawta naati nder maggo dey minen daro onda e daane maayo gon gam farɗon tasiri mum laaɓi wakkatiji gonde ni tasirde no dambugal ɓaade janande to jomum jaɓata neɗɗo ɓottani ni amma ɗo tomin gonminen ɓotta baade worre min keɓayi kaɗoɗomin wi'a nokkure den nokku mum no
ɗum on caɗale ko gonɗo ɗon jiya leyr gollal ngal gonɗo oɗon gaɗa ngal endam
masala de gita satarga de
saɗarma on ni woni sottake noon law gande ni iɗum soode illa min ɓottoyi min gaddi to min nanta nawɗum ni nde ni no soode min gaɗan hano laabi joyi en baako nokkurde no woɗɗi min kilnaka nde ni no soode fadde ɗum soodate sai min torrake gina
hannugoduanokadece
duuɓi tati ni endan koaɗaɗa gollal ngal ɗum on ko keɗɗa e maggal
wallahi nafagata hay kur
muradu fuu mo ummani kam allah no wallan kam mi sooda komi haaja ɗum mi hotata mi yaran nyamande wuro la sada fude mi jippake min en nyama han waranje en yade la soge didi wakkatiji gondo deni min kawri ciede fa yotti kima joy min en lildana himbe wuro wakkatiji gondo niddo hawra ciede mun soda gari lildana sukabe ayi handen joni mido wodi niya sedda mo godumi on mi soda gari mi lildana sukabe
ayi ko ate gari
bandiraabe hettinibe habaruji studio kala ngudo non kokkol habaruji meden timmata